naftaydu hadhow intay hawligu beerto suu naftaydu hadhow intay hawligu beerto urda aan la diwaayo madalkaaga ma raadsho naftaydu hadhow intay hawligu beerto urda aan la diwaayo hadalkaaga ma raadsho dantiyo himilada dhexdeena amtaqo intaan ka dhowro 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 uma heeso jacaylka urtaada inaan ka bacdo dantaadana aan haleeyo urtaada inaan ka baado dantaadana aan haleeyo ubaal ma awoodaye istuu ka haleeye adna haydhankaago hareertaada ila qabo oy hooy haygu sidayn warooy haygu sidayn oy hooy haygu sidayn waroy haygu sidayn urtaada inaan ka bacdo dantaadana aan haleeyo urtaada inaan ka bacdo dantaadana aan haleeyo ubaal ma awoodaye istuu ka haleeye haydhankaago hareertaada ila qabo oy hooy haygu sidayn warooy haygu sidayn oy hooy haygu sidayn warooy haygu sidayn
ilowga anigoo ismuug oygiina ma goobo
ganigo ismu wad Oygina magabo So kumahat shugama Ortada inan kabado Danta dana an haleyo Ortada inan kabado Danta dana an haleyo Ubal ma wo daye Isu kahleye Anna haydan kago Harir tada ila qabo Oy hoy hay gusidein Waroy hay gusidein Oy hoy hay gusidein Waroy hay gusidein Ortada inan kabado Danta dana an haleyo Ortada inan kabado Danta dana an haleyo Ubal ma wo daye Isu kahleye Anna haydan kago Harir tada ila qabo Oy hoy hay gusidein Waroy hay gusidein Oy hoy hay gusidein Waroy